Comera, Emperor Ize, Crown Rose Entertainment, Kabush can think this.
Maisha ni kusafiri, pole ni wendo kufika safari, watasema mengi watachoka, oh oh oh. Emperor Ize, I'm a king, oh, I'm a king forever. Nilifikiri marafiki, kumbe wao wadui wangu. Nilifikiri ninapanda, kumbe wametoa madara. Wakisema mengi sijali, wakisema mengi nimeko. Bubu yangu we uti usipo wako, genda mumasu. Tunasonga mbele, haturudi nyuma. Madripila inga chara, ina songa mbele, sitarudi nyuma. Ega divileku, mambupila inga chara. Lazima tate muwe subirinji,
subirinji.
Nawe topo wa brother wangi, akanda wakamba, akwata mbola, atuka kuliengede. Nangeji mkuhu kantambuli. Aba mkwate mikonu bango kulai. Wefula wayambi kumbe wasambi. Wefula walunji kumbe wabili. Bana uvra izi amoja na mungu. Nitaweza kuna songa mbeni. Haturudi nyuma.
Shout out.